la botu ku bana ba khafe ba ba retang ke khone go latela la wo khakiti wena mo akhelani wa ka
hore o ya go dira jang ka letsatsi la ka tulo ga go
Joe.